Bye.
Stay different. Fuck, I hate to stay beefing them. Nico get to steal in the ends. Sin and die, but I still came in a Benz. Man, I pick a side, never on the fence. Man, I attack me, never on defense. I don't give a God, I were fresh. I can any bile kuko naona niko blessed. Jifanye zuzu na unafundishwa lessons. Nina makukunz wanakuja na seconds. Wanachukua njumu trua unapatiwa lesson. Nilienda Kisumu ndio nitolewe mapepo. I got my niggas in the back yet. Ukitupima tunakuzimu umesikia, you bloody bastard. Real niggas wanna catch up. Fake niggas wanna feature. Juya bay wanna catch. See, I'm back in this. Niliambia ndugu zangu, you don't walk, you live. Ni wrong, grand, I thought I told you, nigga, fuck you, click. We really in the street, sequence of what's up and shit. Kila bezu wanga fit, wanga shwari. Na kuna demi yote is to vanga shruhali. And if you ever see my brothers like you saw me, and for the last time, mamangu, I said I'm sorry. Cause I be shuffling, hustling, missy lali home. Najaribu hadi usani, nikubali joe. Ni kama mimi, ni kafiri, ni shamari do. Tunakushika hapa, mashati, kile tamari go. She wants the wrong loving. Namuliza baby girl kona wrong gapi. Ati anaitaka rondani. Nanukisha amba kata choma ubani. Your fathers and your big brothers know about me. Nando mana mkini dispados bongangi. Nakumbuka nkiwa nobody. Life change squeezy buda niko sober. Nime pull up na whip napiga madoba. Tumeporora man tumeshinda tunajoma. Nikuzurora tu tunapiga piga makona. Nikasikia fununu kuna makara wana tusorora. Now bro, you amuse me, but you're just a man, you're not a musician. You don't know what it takes to amuse these fans. Kukali on the gear, man, this music burns time. Hakuna vile, so the movement turns to crime. I'm not trendy, but the Louis Vuittons are fine. I'm not sure about the baby, but the girl, she mine. Man, I just hustle till we all shine. I'm on the road, missy go hiding. I know the law, I'm ever abiding. I saw my family members colliding. We had to sit down and smoke cannabis. The flow lit and they love it. We only spit what we've done, G. Makosa kubwa nimefanya hizi miaka nikikosa kupewa beat na jiganji. Aye, ndo natuma rambi rambi. Juni story funny nakwambia. Hii ni ya wale wameshinda kambi. Unajuliza ni nani atanikamia. Na ndo maana siushikisha na waragi. Wewe bado unajichocha na mabia. Heta anaoneshwaga kidole cha kati. Alafu falai unaweza ikalia. She wants the wrong loving. Namuliza baby girl kona wrong gapi. Ati anaitaka rondani. Nanukisha amba kata choma ubani. Your fathers and your big brothers know about me. Nando mana mkini dispados bongangi. Nakumbuka nkiwa nobody. Life change squeezy buda niko sober. Nime pull up na whip napiga madoba. Tumeporora man tumeshinda tunajoma. Nikuzurora tu tunapiga piga makona. Nikasikia fununu kuna makara wana tusorora.